Tanya. Ashi no one ama. Hey, wanna give you some paper, pay. No time to stay. I'm a biggie brand in the Panda Bay. Hey, cash flows every day. I wanna do a fear, sababu to kanya kia kia. Hey, we are better than them. Now to keep it a killer corner, what you wanna twam kia? Cause we are better than them.
Wali sema tutofika mbali. Kwani hivi hapa ni wapi? Wali sema tutofika mbali.
Tuendi mbali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi?
Some keys.
Mapenzi tunazila kwa sana. Na pesa zipusha ziso hakuna kuchanga. Hata baby, pombe zishaanza kupanda. Kila mtu na wake sije tukarumana. Kama unamtaka we mwambie. Yesu kuhusu sidandie. Kama umemchoka we tuachie. Kwa mwanangu nimpasie. Walisema tutofika mbali.
I know.